dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri i Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Etienne Karekezi, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangire ijambo. Ikiganiro cya none kihariye impaka zimaze iminsi ku ngingo yo kwemerera ubwisanzure abana b'abakobwa bafite imyaka 15 y'amavuko bakaboneza imbyaro. Umushinga w'itegeko wagejejwe mu Nteko Ishinga Amategeko mu minsi yashize, ariko ibutera ishoti. Itsinda ry'abadepite ryari ryatanze umushinga rivuga ko abari hagati y'imyaka 15 na 18 bari ku kigero cya 92% mu batwara inda z'imburagihe. Iryo tsinda rikavuga ko itegeko ryemerera abafite imyaka 15 kuboneza imbyaro waba umuti ku kibazo gikomeje gutera inkeke cy'abana b'abakobwa badasiba gutwara inda z'imburagihe. Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango mu Rwanda mu mibare yashyize ahabona muri uyu mwaka igaragaza ko inda ziterwa abangavu ziyongeyeho 23%, zavuye ku 1971 mu 2020 zigera ku 2023 mu mwaka w'2021. Abarwanya ibyo kuboneza urubyaro mu bana barabishingira ahanini ku myemerere n'umuco nyarwanda. Izo ngeri hafi ya zose murazisanga mu kiganiro dusangire ijambo. Turumva n'inzobere mu buzima bw'imyororokere icyo zivuga kuri ingingo bahaye ikaze. Depite Frank Habineza ari mu ba mbere bashyigikiye uyu mushinga w'itegeko.
Umushinga mwiza kubera ko uzakemura ibibazo byinshi bitandukanye twaburanaga nabyo muri sosiyete, cyane cyane ku rubyiruko, kubera ko tusanze tubona ikibazo cy'abana b'abangavu cyangwa se abana bato batwita inda zidateganyijwe bari bariyongereye cyane, ndetse tukanasanga benshi bagerageza no kuzikuramo, ndetse bikabatera kuvura ubuzima bwabo bakoresha uburyo bwa gihanga cyangwa se uburyo butari bwo kwa muganga, bashakisha abantu batabifite ubumenyi bwa muganga kubafasha, benshi bakabura ubuzima bwabo. Nubwo bagaragaje yuko kubana bagaragaye ko batwitse izo nda ari 92% bafite imyaka 15 kuzamuka, ariko hari andi makuru batatubwiye, kuko twamaze kumenya yuko n'abana bari mu myaka 13 nabo batwita, ntabwo ari 15 gusa. Kandi iyo biranagaragara yuko n'abana batangira kujya cyangwa se bahinduka kuba bajya muri za gahunda z'abakuru za buri kwezi no ku myaka 13, kubera ko abantu basigaye barya neza basigaye batangira kujyamo no myaka 11, 12, 13 bakajya yewe imyaka 10 uko abana bajya neza nyine basigaye biza vuba buri kwezi bakajya muri izo gahunda. So je nari mfite icyifuzo nasaba nyakubahwa perezida w'itsinda kuri iyi ngingo ya kabiri, aho mwasaba ko yaba ku myaka 15 nibura bajya ku myaka 13 kuva ku myaka 13 bakagirwa uburenganzira, kubera ko n'ubundi kuva ku myaka 13 baratwita kandi biba biragaragara nuko mutagaragara kirahari. Ndashingira ko nko mu gihugu cya Moldova babitangije ku myaka 13, ndetse n'ikinyamakuru European Parliamentary Magazine ni ikinyamakuru cy'abadepite cyo mu gihugu cy'i Burayi, nabo barabisabye depite batandukanye yuko nibura ahubwo byatangira ku myaka 10. Ndafite kopi yacyo kuko byagaragaye ko abana basigaye bakura vuba. So icyifuzo ni uko izi serivisi zo guhabwa bano bana zamanuka nibura zikava ku 13 kugira ngo abana bashobore kuzahura n'ibibazo cyane cyane birimo no kubura ubuzima nk'uko turimo kubibona.
Ibitekerezo bya Depite Frank Habineza kuri uyu mushinga w'itegeko ariko bihabanye kure n'ibya Depite Eugene Barikana kuboneza urubyaro ku bakobwa b'imyaka 15.
Iyo tugeze mu gufata icyemezo, hano baravuga gufata icyemezo umwana w'imyaka 15 murumva ko yitwa umwana. Dufite mu yandi mategeko twa dufite imyaka y'ubukure, ubwo iyi myaka umuntu afata aho umwana ashobora gufata icyemezo, haba icyemezo cyo gukora yaba icyamezo cyo gushaka hari amategeko dufite kubera urwego rw'abagezeho rw'imitekerereze hajya gufata icyemezo ku bwisanzure ku buzima bw'umwiyororokere nicyo cyoroshye cyangwa nicyo gikomeye ikintu mba aricyo gikomeye kuko birareba umuntu aba ari ubuzima bwe kurusha kujya ku kazi kujya ku buzima ni nkumva nshingiye ku yandi mategeko dusanzwe dufite nshingiye ku muco wacu nshingiye ndetse no ku miterere y'igihugu cyacu nk'igihugu cyemera imana ku gihugu gifite umurongo usobanutse nge numva uyu mushinga ufite ikibazo akenshi itegeko riza rifite ikibazo rushaka gukemura hagiye ubu kibazo dufite aba 92% kuva kuri 15-18 ni ukubera kutagira ubwisanzure nicyo kibazo ni ukutagira ubwisanzure mu buzima bw'imyororokere cyangwa ikibazo ni ikindi aho ntitwaba dushaka kwepa ikibazo dushaka kugendera ku mahame y'abanyesi nabo batangiye kubonamo ko ari ibibazo mfite ikibazo rwose bikiri imyaka 15 ku mwana arabakiri umwana abakirerwa ngo yifatire icyemezo ndetse hari bagenzi banjye banabuze batatu no kuri 13 ubwo murajya no kuri 10 ku imyaka y'uburumbuke mu Rwanda isigaye itangira no kuri 10 ubwo noneho ukubira 15 kuki bitaba 10 hari mugenzi wanjye ubwo atari ku imyaka iratera ikibazo niba hari bagenzi bacu batangiye gutekereza batari ko wareba ibyiciro by'abantu ukuntu ubuzima bw'imyororokere bwakurikiranwa bwabungabungwa ibyo byaba bifite agaciro icyanyuma ibi biraro ubuzima bw'abanyarwanda bose ngiye numva itsinda rwose mwarimu ukwiye gusubira mukajya ku baturage mukaganira n'abaturage kumva abanyarwanda icyo babivugaho mukaganira n'amadini yose mukumva icyo babivugaho noneho mukazagarura ibitekerezo mwabikusanyije mukaza gusaba ishingiro ry'uyu mushinga ngiye rwose numva mfite ikibazo rwose sinshyigikiye ishingiro ry'uyu mushinga kuko numva ntabwo numva ikibazo kirimo gukemuka nonaha
Depite Barikana ari mu murongo umwe na Depite Christine Mukabuna n'abandi
nanjye rwose uyu mushinga w'iri tegeko ntabwo mushyigikiye ndawurwanyije rwose njye nibintu icya mbere kibiteye ni uko igihe twaganiriye kenshi kuri iki kibazo abantu ntabwo bigeze bemeranya na byo abenshi wasangaga harimo impaka bikarangira bitageze n'aho bigera guhita rero itegeko ryahita riza gutya ngo abantu barabitoye mu by'ukuri njye simbona ko hari icyo byari bimaze ikindi ni uko igihe twaganiraga kenshi n'abatanga serivisi z'ubuzima twagaragazaga ko n'abantu bakuru mu Rwanda iyo bagiye gufata iriya miti yo kuboneza urubyaro haracyarimo ikibazo kubera ko abantu 20 bashobora kujya kwa muganga bagahabwa ubwoko bumwe bw'imiti nta muntu bakorera kontrole na purekizame zihagije buri wese afata umuti ujyanye n'ubuzima bwe ugasanga kenshi baragira ingaruka kugira ngo ibyo bintu bikosoke baraguhindurira bati tugukuye ku rushinge tugukubise sterile isterile yakwanga tuguhaye n'urupura tuguhaye ibiki n'ibiki ugasanga uko bahindagura niko ubuzima bw'umuntu bugenda bwangirika kandi aho ni ku bantu bakuru ngaho rero dufata abana b'imyaka 15 tubatangize ibyo biti bigenda bihindagurika bazajya kungana natwe bameze bati ikindi cya kabiri abantu basambanya abana ubundi akenshi bafatirwaga ko babateye none rero bazajya babasambanya babakubita iriya miti ubwo se ntitubahaye kuraje yo kugira ngo noneho basambanye abana ntibazamenyekana akenshi bamenyekana ari uko abana bateye abantu bagatangira gukora follow up bati ninde waguteye hanyuma icya nyuma ko nshimiye imiti bayiha abana umwana akagenda akajya mu busambanyi yafashe iriya miti ntazasama n'ibyo sida bizagenda bite
tumaze kumva ivugwa n'intumwa za rubanda ko umushinga w'itegeko wasabaga kwemerera abakobwa b'imyaka 15 kuboneza urubyaro ntitwahagarariye aho twegereye izindi ngeri zitandukanye bwana jean claude mwiseneza avuga umushinga LW bafite gahunda ya masenge mba hafi na mukuru w'abakobwa barwana inkinga z'imburagihe mu bangavu
kugira ngo natangire nkubwira ko nk'umurenge twatangiye kwambukana wari ufite imibare iri hejuru mu gihe cy'imyaka 3 ubu ntabwo ari ufite imibare iri hejuru kugira ngo wenda duhereye n'igihe twatangiye muri 2017 umurenge wa karoti imibare agera kuri 19 y'abana babyaye mu Rwanda. Umwaka wa 2018 barazamutse kugera kuri 33. Umwaka wa 2020 babaye 22 ubwo twatangiraga kuzamuka. Twageze rero 2019 ubwo twatangiraga gukora tujya muri komite twifasha abamasengera abakuru b'abakobwa 2021. Imibare yatangiye kumanuka. Koko iyo mibare yaramanutse igera ku bana 19 batenda z'imburage. Nabwo byari bikiriye kugira ngo bifashishije. Ejo bundi rero imibare yasohotse ya raporo yagaragaje ko mu kwezi kwa mbere kugera mu kwa cyenda yatugaragarije yuko abasabye inda z'imburage ubundi 11. Urwa 2021-2022 mu kwezi kwa cyenda kuko imibare mishya ntiturayibona. Byumvikana ko wenda bizagera 2024 nidukomeza gukora uko turimo gukora nibura bigeze hasi y'abana 25 bari mu gihe cy'umwaka babaye nazero yaba ari byiza kurushaho kubikora. Bivuze ikintu bivuze ko aho dukorera baba babonye amakuru ahagije. Hanyuma uyu munsi mu kwezi kwa 7 ku mwaka 2023 nibwo dutangira guhindura umurongo w'akarere ka Gatsibo. Ariko ubu ntabwo dufite icyizere kubera iyo mpamvu ni uko umurenge wakunze kugenda ibi bari bigenda isanzwe ifite amanuka ariko twizeye yuko twakutaha uzarangira 2023 imibare yamanutse. Kubera iki? Nibura buri mudugudu ufite amasengero mu bantu b'abakobwa baraganiriza n'abakobwa umunsi ku munsi. Abafite ibibazo barabisanzura bakababwira dufite ibibazo iwacu hari amakimbirane iwacu hari ubukene dore turi ibanga. Hari iryo jisho ry'amasenge n'abakuru b'abakobwa babasha kwegera wa mwana hanyuma bakabasha no gufatanya n'inzego ziri hano kugira ngo bane bavuga ati umwana afite ikibazo tugomba kumurinda asama atari ugutegereza ko azaba yasamye ahubwo ari ukubikora mbere yuko asama bakamurinda impamvu izo arizo zose zatuma asama idatinda aho kugira ngo tuzarwanye n'ingaruka ahubwo noneho tukarwana ubuvuzi bwa sida. Hari impamvu ntibuka umwana yigeze kuza kuri senta yacu asaba yuko bamuha ubwo buryo bwo kuba adashobora gusama n'abakozi imibonano mpuzabitsina ariko aza kuzisaba hashize amezi atatu ubundi agafite ibyemezo ariko mu by'ukuri we yumva akagira ngo ndebe ko yakora ikinini cyamufasha ko inda yayenga kandi ntibibaho icyo gihe biba byabaye gukuramo inda
ubwo yari afite imyaka itanu.
Yari afite imyaka cumi n'ibiri wenda umwana yagize amahirwe agera kuri serivisi kuko twamuhurije muri serivisi zigomba kumufasha mu buryo bukurikije amategeko ariko nanone biba ngombwa yuko tuganiriza ababyeyi kugira ngo babyumve twifashishije gahunda y'amasengesho. Nyaramuka leta yahise abibwira ababyeyi be bashobora kumukubita bashobora kumukubita bakamubangamira kubera ko bataragerwaho n'undi muntu uwo ari we wese wabasobanurira ati ibi bigenda gutya mubabarire mubyirinde gutya. Ikindi cya kabiri iyo yegera urunga ntahita aza kuri izo serivisi zawe urunga rero ntabwo bashobora kumucuka akaba ashobora gukuramo inda mu buryo bushobora kuba muri UNICEF
bwamutera
ibibazo bwashobora kubona no gutuma yanava ariko byabaye amahire yuko yaje atugana tukabasha kwegera amasenge w'umudugudu we akabasha kwegera ababyeyi hanyuma ababyeyi bagakurikirana uwo mwana bakamufasha. Byumvikana rero yuko iri tegeko ryamutse ritoye rizafasha urubyiruko kuba rushobora kugira uburenganzira kuri izo serivisi ariko atari yo nzira yonyine ahubwo urubyiruko tunasubira inyuma twongere twigishe ariko nibura n'ubwo buryo buhari bwo kuba igihe ashatse izo serivisi yazibona mu buryo butandukanye.
Hari ingaruka mubona iri tegeko ryazakomeza kwakwa?
Zirahari zizakomeza kugenda bigorana nk'ubu zimwe mu zo tubona imibare zizakomeza izamuke kuko umwana kuba atarabasha kumva ko afite uruhare mu kwifatira icyemezo umwana kuba ataragira ubwisanzure kumva avuga toke njyewe niba ngize ikibazo nihutira kwa muganga babashe kumpa serivisi haracyari inzitizi z'uko umwana azatera mu kera gati amahirwe wenda hirya twebwe turi ageze kuko nibura turabafasha kubagenda no kuvugiza ababyeyi tukavuga cyane cyane ko kuri uyu munsi nubwo tukavuga muke hari ingo nyinshi zatangishije kuko usanga umubyeyi afite abana ariko ntabwo atukavuga hari nk'ababyeyi bamwe tugeze kumva ngo bishimira akabati rwose birashimishije ko nta mwana wanjye ntajya mvuna sinamenye ariko saa kuri inkweto sinamenye aho akora amavuta yo kwisiga ibyo cyangwa ibyo rwose umurenge ntabwo bibere kuko nubwo byagera aho yishimira ko uwo mwana asa neza ariko nta ruhare yagize kugira ngo uwo mwana aba afite diyabete bigeze ahantu hakomeye bivuze ikintu bivuze ngo hakenewe ijisho ry'undi muntu ry'abandi bantu bishoboka imiryango ikumva amakimbirane iyo miryango abantu bifana inshingano bizatuma umwana w'umukobwa niba ajya aho ahurira n'abandi bashobora kuba bamubwira n'ibintu bitandukanye ashobora guhita kwa muganga yagera kwa muganga kuko we afite ubwo burenganzira bwo kuvugana na muganga akaba yambaye amakuru ariyo kuko we wenyine afite uburenganzira mu buzima bw'umugoroba ariko igihe bizamusaba gusaba uruhushya undi muntu we rutanabyuka bizahora ari ikibazo kuko akenshi usanga n'ibyo by'ababyeyi bamwe ntabwo iri imbere kuko uyu munsi turi mu gihe leta yigisha abana bose ariko babyarwa n'abantu twereka mu gihe cyacu aho ababyeyi bose batize imyumvire rero y'abana ni naho usanga iri imbere n'imyumvire y'ababyeyi ariko papa umubyeyi afite zikaba zishobora kurinda cyangwa se kubangamira ubwisanzure bw'umwana mu kwaka serivisi yo kwa muganga mu gihe umwana ari kurengera muganga yakumva inama zashobora gutuma agenda yibwira ibyo byose niyo mpamvu leta igiye kudafite telefone hari ingaruka zabaho yego cyangwa se byanasaba imbaraga nyinshi kugira ngo aba bana bakomeze gukomeza no kugira ibibazo mu buzima bwabo
murakateze amatwi ikiganiro dusangire ijambo ku ijwi ry'amerika turarebera hamwe impaka zimaze iminsi ku mushinga w'itegeko ryagombye gutanga ubwisanzure abana b'abakobwa bafite imyaka 15 bakaboneza imbyaro baracyumva yakabagira ubusa muri iki kiganiro twashatse no kumva icyo inzobere mu buzima bw'imyororokere zivuga navuganye na dogiteri anesteti nzabonimpa
ngo mbona buriya amategeko aba ari menshi wenda ategeka serivisi runaka zitangwa ariko niyo tugeze kuri serivisi zose z'imyororokere ngira ngo tugendera ku navuga ku ngingo ebyiri ingingo ya mbere ni ukugendera ku mabwiriza ashyirwaho n'ishami ry'umuryango w'abibumbye cyita ku buzima aha rero ngira ngo wenda dushatse kubigaragaza ayo mabwiriza bagendera mu mwaka w'2018 yerekana ko abantu bafite imyaka runaka bashobora gukoresha serivisi zuza kunyarutse harimo no gukoresha imiti yo kuboneza urubyaro ndetse bakagira n'abavuga ko bashyiraho n'umwihariko w'umunsi w'imyaka 18 ko nabo bemerewe gukoresha serivisi zo kuboneza urubyaro ariko noneho bagashyiraho umwihariko w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ku buzima cy'umwihariko ari bubiligi hagomba kubahirizwa gusuzumwa no kugirwa inama na muganga mbere yo guhabwa serivisi aba muri make ni urugero niba utangiye gutanga serivisi mu rubyiruko bakabanza bakaganiriza abana ariko uyu ushaka serivisi ntayibura akaba yayihabwa n'ubwo aba ari munsi y'imyaka 18 ndetse wenda bakaba banongeraho ko nk'abantu bakunda kugira impungenge ku bibazo wenda abana bagira mu gukoresha imiti yo kuboneza urubyaro bakabagiraho ingaruka ishami ry'umuryango w'abibumbye rigaragaza ko ingaruka ziba kuri bariya bantu mu munsi y'imyaka 18 arizo kimwe n'iziba ku bantu bakuru nta kinyuranyo kirimo aha ngaha gusa wenda aho wenda bidasobanutse neza ni uko batagira wenda imyaka yo hasi bagarukiraho tuwenda tuzagarukira ku myaka runaka baravuga gusa ni ukugeza ku myaka 18 ngira ngo buriya ni uko abantu wenda batanasoma n'ibitabo wenda ngo banareba amabwiriza abantu bagenderaho buriya amabwiriza tugenderaho mu gutanga serivisi zo kuboneza urubyaro ubundi amabwiriza y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima avuga ko izo serivisi zigenewe abantu bo kuva ku myaka 15 kujyana hejuru muri make rero burya bisanzwe kuvuga ko muri rusange ishami ry'umuryango w'abibumbye ryemera ko umuntu ashobora kuboneza urubyaro imyaka 15 ajya kujyana hejuru kuko burya no muri serivisi zo kuboneza urubyaro nibo bantu baha serivisi ni nabo n'uburyo n'ibihugu biheraho bivuga ati ese tuzagura imiti ingana gutya y'ubwoko runaka burya bareba cyane ku nk'iyi ari ku bagore bafata nk'abantu b'igitsina gore kuva ku myaka 15 kujya kuri 19 noneho ku bagabo nabo bakavaho ku myaka 15 kuzamura bakaba nabo bashyira igihugu cyapangwa serivisi zo kuba guhesha udukingirizo n'izindi aha rero byumvikane ko buriya koko mu bijyanye n'ubuzima cyangwa mu bijyanye no kwa muganga tutagiye mu by'amategeko cyangwa tutagiye mu by'imico kuko burya umwana umuntu w'imyaka 15 kujyana hejuru aba afite ubukure mu bijyanye n'ubuzima ku buryo ni nacyo wenda nk'abaganga niyo batwigisha tugenderaho umuntu uri munsi y'imyaka 15 nuvanga bari mu bana niyo bagiye kumuvura muvura ku baganga b'abana cyangwa bamushyira mu bitaro bakamushyira muri serivisi ya pediatri ariko uburyo umuntu urengeje imyaka kuva ku myaka 15 kuzamura ajya kuvurirwa muri medicine interne mu bantu bakuru nk'umuntu mukuru ku byo nuzaga imyoroke rero ishami ry'umuryango w'ibanze ryita ku buzima rikaryemeza ko uwo mwana washobora gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro hatitawe ku mico imyumvire na politiki wenda z'ibihugu bitandukanye.
Abadepite bari bazanye uyu mushinga w'itegeko bawushingiraga ku mubare utari muto w'abangavu bagenda batwara inda zitateganijwe. Icyo kibazo bakavuga ko gihangayikishije. Namwe mu gukora mu nzego z'ubuvuzi mubona gihangayikishije?
Nibyo koko iki gihe kibazo cy'abana batwara inda z'imburagihe b'abangavu bari munsi y'imyaka 20 koko giteye imbogamizi kuko usanga n'imibare igenda yongera umwaka ku mwaka. Ndetse ubwo wenda n'ikitera imbungenge cyane uko imibare yiyongera ahubwo abantu bagenda bashyiraho ingamba bakora n'imishinga ndetse bashyira n'ubufasha muri gahunda zagombye gutuma ibyo bitaba. Abana bigishwa, bashyirirwaho serivisi zo kubaha amakuru, bashyirirwaho amatsinda y'ibiganiro ndetse n'ibigo bitanga serivisi kugira ngo abana uko babe batashobora gutwara inda bagira amakuru abone na serivisi. Ariko bigatera impungenge ubona umwaka ku mwaka imibare igenda izamuka, aho usanga mu myaka 5 ishize imibare yagiye iva ngo ku 15,000 bikaba igeze mu mubare w'indi 20,000 buri mwaka igenda izamuka. Kandi kandi imibare navuga ko ari mike kuko ni imibare tuvana mu mavuriro, abatwenda wenda bagiriye mu mavuriro cyangwa wenda ntibyizamenyekane nabo ni benshi kurusha abo ngabo tubona muri raporo.
Ababyeyi se bo bavuga iki kuri iyi ngingo? Aba nabo dusangira ijambo yabegereye.
Mbona bakagombye kuboneza urubyaro.
Gute?
Kubera ko baba bageze mu myaka y'uburumbuke ushobora gukora imibonano mpuzabitsina agatwara inda idateganijwe cyangwa akandura indwara zo mu mibonano mpuzabitsina.
Abavuga se ko ahubwo baba ari uguha icyuho ubusambanyi abo ngabo wababwira iki?
Aho baba bibeshya, ahubwo kuba ari ukurinda abana kugira ngo bataza kuzahuriramo n'ingaruka nyinshi.
Hari aho uzi ibyabaye?
Harahari.
Gute, dusobanura uko byagenze.
Hari umwana bigeze bafata ku ngufu afite imyaka 13 aza gutwara inda idateganijwe ariko kuyibyara byaje kumuviramo ibibazo byo gupfa.
Kubwawe rero uko guti yaba yaraboneje urubyaro ntabwo byabyarabaye
cyane.
Njye nitwa Uwineza Celestine, ariko mu kuringaniza urubyaro nubwo twaringaniza n'uburyo kugira ngo tugendere ku itegeko, ariko mwakagombye gushyiramo akantu k'agahano cyane cyane ku bana bari kwishyira mu busambanyi. Noneho n'ababyeyi nabo bafite abo bana bakabasha kubaha igitsure, bakabasha kwigarura mu murongo kugira ngo nabo nimba umwana afite umubyeyi utabasha kumushyira kuri rinye ntabwo azamenya ngo nzabaho gute. Hari igihe tukurikiza ababyeyi twebwe ubwacu, aho igitsure nakagombye kubabonaho icyo bakagombye kumana ahubwo aribo bagikora. Nta kuntu ntabikurikiza
uko mbyumva byo uko leta bitekereje, ahubwo ndakeka yaba yarakerewe kubera yuko igihe ni iki kugira ngo zanda zitateganyijwe babana babashe nabo babashe kuboneza urubyaro mu buryo bwihuse. Kukubona nago wakumva ukuntu umwana w'imyaka 15 ashobora kuba yatwita nawe abakikeneye kurerwa ariko aboneje urubyaro byaba byiza kurushaho.
Yego. Hanyuma se bavuga ngo baba ari umwanya wo guha icyuho ingeso y'ubusambanyi, wowe urabyumva kimwe nabo?
Abo ntabwo tubyumva kimwe. Nubundi utanabikoze nubundi ntabwo babura gusambana, azasambana ariko nankurikiza izindi.
Wowe urabyumva ute kuba umwana w'imyaka 15 yakomerwa kuboneza urubyaro?
Kubera ko ibintu by'ubusambanyi bikabije cyane muri iki gihe mu rubyiruko, icyaba ngombwa rwose kuba yaringanyiza nta kibazo kubera ko byamurinda kubyara rwa rubyaro cyangwa se kubyara zanda zidateganyijwe. Ariko iyo yaringanyirijwe urubyaro birashoboka ko bamushyiramo agapira karengeje imyaka 3 gusubiza hejuru, bikazaba ngombwa ko azagira imyaka 21 y'ubukure akazabyarira igishya. Njye niko mbyumva. Uwabitekereje yabitekereje neza, ahubwo bazanonosore neza iryo tegeko kugira ngo rizagire ibyo rikumira kubera ikibazo kiriho muri iki gihe cy'abantu kabije ibyaha by'ubusambanyi gufata abana ku ngufu kubigisha kubona za prono utuntu nkudo twishye cyane tujya turushukashuka abana bikaba byabakurura mu ngeso mbi z'ubusambanyi bakabyara cyangwa se bagatwita zanda zitateganyije leta ariko yakugerageza igakumira icyo kintu hakirikare wongeye mbona muri make baratinze gufata ingamba batinze gufata ingamba uko urebye nka wenda nka 20% by'urubyiruko abeshi bafite amada abandi barabyaye ibyo ni ibibazo bigenda biteza leta ikibazo hirya no hino mu gihugu
dusangira ijambo kandi yabajije intiti ziga muri kaminuza uko zumva ingingo
ngende umva iyo ngingo nta kibazo ko ku myaka 15 n'ubwo umwana bari muto gutwara inda zitateganyijwe bizana ingaruka nyinshi ku gihugu ndetse n'umuryango muri rusange ndumva rero kuboneza urubyaro kuri iyo myaka nta kibazo
bamwe bati u Rwanda rwaba rugiye kwigana imico y'abazungu rutaye umuco warwo aho ngaho ho urabyumva
oya ntabwo ari uko mbyumva ntabwo ari uguta umuco
abandi bati waba ari umwanya wo guha icyuho ingeso y'ubusambanyi
nubundi se ko nabwo babikora aho kugira ngo babikore inda bazikuremo zibahitane njye nahitamo uko baboneza urubyaro
ubundi umwana w'umukobwa w'imyaka 15 dukurikije uko ibihe bigeze naho igihe kigeze aba ari umwana muri iki gihe umwana wize neza barimo ajya muri cycle superieur cyangwa se arangiza cycle inferieur urumva rero barimo abamaze gusanajijuka mu bijyanye na itite ariko akabazamo ko ku bijyanye no kugira ngo aboneze urubyaro njye ndumva ntacyo byabibangamiye cyane ku ruhande rwanjye kuko donc obstacle cyangwa se imbogamizi bishobora kumutera ni byinshi kandi icyo gihe mu kumutera rwe ntago afite ubundi buryo bwa kamere no kuresista uburyo bwa ustinase yanze noneho utilisation y'izo materiel artificielle inumva ko ari uburyo bwiza nabwo bwaza bukaba insati bukaba bwafasha ba mwana w'umukobwa hari na intere ku gihugu muri rusange societe ya Rwanda umva byaba ntacyo bibangamiye cyane kuko inyungu zirimo ni nyinshi kuruta uko babireka inyungu zirimo nuko bizarinda wa mwana w'imyaka 15 bamaze kugira imisemburo y'amahormone bayazamutse wa mwana ashobora gusama icyo gihe rero umwana niba w'imyaka 15 asamye ni umwana ukiri muto nabagize umugogoro agize sharije kuri famiye imurera mu muryango hajemo ikintu kitateguwe na wa mwana we kugira ngo future ye yaraguye kugira ngo umwana w'imyaka 15 akomeze agire ubuzima kandi umwana w'umukobwa tuzi agaciro ke muri iki gihugu nawe ari mu bafata iya mbere kugira ngo iterambere ry'igihugu rizemo niba rero abana babiri batatu bane batanu icumi mubare runaka babyaye bakiri bato bakiga muri rusange iterambere ry'umuryango iterambere ry'umwana riragoye rirabangamiwe n'igihugu muri rusange kigize umutwaro kandi ikindi nanone kiza kirimo indi nyungu nuko ngo abaturage bariyongereye demografi koma abaturage babaye benshi twavuga ngo gusa tuzakomeza tugume ku muco kuko nanone urajya gushimangira uwo muco wa mwana aragenda nagera hariya arareba ya televiziyo arahura na ba bantu baje basuka abana bafite amafaranga abamushukishe bya bintu n'ubundi bya bintu ntuzajya kukubuza ibibera mu ngo n'ibipangu by'abantu ngo ujye kwigisha umuco wigishe no muzuru mu gipangu ubwire umuntu ugafunge televiziyo kandi televiziyo ni sheni bari kanari niba DSTV yarabyigure ngo abirebe ibyo rero nabyo muri rusange iyo tugiye kubireba mu buryo buri globale cyangwa donc societe yagutse dusanga ntacyo bitwaye cyane ntibibangamiye umuco kuko nabyo biri muri apati y'iterambere aho bihe bigeze rero tugomba natwe kugira ibindi bintu twadukta mu muco wacu
inshuti bakunzi badusangira ijambo muri iki kiganiro twagombye kuba twabanye n'abanyamadini n'abanyamatorero ariko ntibyadukundiye uko imakazi zakomeza naho tuzabaha ijambo nshimiye cyane buri wese ku musanzu we mu kiganiro dusangira ijambo ndabashimiye kandi namwe mudahwema kudukurikira ndagira nti mukomeze munogerwe na gahunda z'ijwi rya Amerika mumvaga wagira ubusa nauta
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose